Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi maisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk, usirisk.
Yeah, mzali nishone kisoma nda chief kila kitu na wish.
Kitu na wish.
Set my eyes on a diploma but later had to call it quits. Where there's a way but the will that we knew of was Smith. Na reality check, iki slap, I was rocked at the stage kama Chris. You had it easy, iki soto liko nomba dad pesa. Mini kiomba dad pesa, likuwa napandwa na blood pressure. Mambo ina fast in sheria, matas demanda likuwa charge kesha. Foundation ya mtoi wa Maria, na mtiacha kunanga cha love letters. Poverty si threat kwangu, honestly na dread scandals. I'm focusing, I can't fumble. Geography na set angles. So if you see what I see, you will know why Shake were friendly na nyinyi.
Wow.
Only Lord to the grind, I swear, mina mboka nika pasta, Mackenzie na dini.
Yeah.
Maybach imesundwa kwa lot, Makex ina skumwa na mboch.
Right.
Neighbors wana umwa na ro, jumengate imefungwa na lock. There's no room for anybody who thought watafuna mali wajapanda mbegu.
Never.
And we expect more from you, man, na poche kubehave kaka iretu.
Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Usirisk.
Woo.
Usirisk.
Yeah. Nairobi tulikujia mangondo.
Yeah.
Background katu force tujitume. Fall asleep at your own risk. Kila sana doze off inabidi nijichune. Wake up before you piss your bed, cause that is the only dream ikona results instant. You only allowed to sleep till the age of 5, but after that you're no longer an infant.
Woo.
Ora tuliokotea
boondocks.
Ondupale jivanjina boombox. Room 16 for the culture.
Yeah.
Then spana kanipeleka kangundo. Before the legacy, you had a legacy before. The first whip that I purchased from Big Bro. Me and Franco tulikuwa na big visions of blue ink, but we were never projected to get dough.
Yeah.
Wana kuchoresha giza unamocholwa kidaga ina whisker.
Shwa, shwa, shwa.
But mene kifika sino wezi bonga ndo my brother na whisper. Zako ni stories a jab and a bitch dance. Uchawi jotu na imada na kismat. Transform to my final form. Wana podium chance ni za baba in a distance. So who they call to put it in though?
Baba.
Shentezo bado lingo.
Baba.
Mafia so fracas a F up this game with a 9-inch mandingo.
Baba.
Batiko pokinyo za LV.
Baba.
Chupe na display a LG.
Baba.
Draw fabric equivalent to net worth. Salari na party wa my MP.
Baba.
Basquiat, Kichora, Wall of Fame. Trust me, I'm no baller though I'm paid. Last year I'm Lichoma, that was lame. Kashi, I'm Kenyona, no I'm changed. Garcia na bonga, what's he saying? Awakatsi, I'm na nyonga. What's the game? Nani tafti, I'm a course, it's all in vain. I'm a crafty, I'm a ndonga, blows go brain. Mnaita GCT scan, but you won't get a break until the beat is done. Koko mansion, though, siezi ditchi slants. Alusion, though, dhani ya kurisk ni scam.
Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Kitu inakusho usirisk.
Woo.
Usirisk.
Woo.
Usirisk.
Woo.
Usirisk.